alụmalụ nke ụwa na-ewere ọlọcha n'oledo, ma Jizọs jiri ọbara ya kwụgwọ m, wee gbata m nye onwe ya. Ewo, ekele dịrị Chukwu. Ọ dịghị ịhụnanya karịrị nka, bụke Chukwu hụrụ mmadụ. Otuto dịrị aha ya, azọpụtawo. Debe onwe gị nsọ, na-echere ọbịbịa nke Jizọs, n'ihi na ọ dịghị onye matara wa mgbe ọ ga-abịa. Ịkpọpụ anyị na ajọ ụwa ka nụrụ olu m, emerụla onwe gị. Ka anyị mụrụ n'anya na-eche nche, n'ihi na ọ dịghị onye matara oge awa mgbe onye nwanyị Jizọs ga-abịaghachi. Ka anyị mụrụ anya na-eche nche.
Power day,
power day,
power day,
power day,
power day.
money go better for you. Make you know that before your time, leave every other God. Make you leave at all you hear. Call on me, go answer. Make you leave at all you hear. Make you call on Jehovah God. In Jesus' name, it go better for you. The thing where pass my picking do, it not pass God, nothing. Nothing pass God. Call on me, go answer. Power day, power day. Jesus power, pass power, na him be saved, power day. God, nothing, nothing past God. Call me, go answer. Power.